You are listening to WRIRLP 97.3 FM Richmond. My name is Dowdy. It is time for Ambiance Congo here on WRIR at 3 o'clock. Welcome to Ambiance Congo. As I said, my name is Dowdy. I'm here with you every other week from 3 until 5 p.m., bringing you 2 hours of Congolese music. Look for Greybeard and the other black music in this time slot next week. Want to thank Mellow Madness for a nice show about love, lots of vinyl. I'm going to keep that up. We're going to start off with a song called Bolingo Ya Moiti Moiti from Franco et le Tout Puissant OK Jazz. Nice long one for you. And we'll play something from Wutamai. So stay tuned. Should you have requests or comments, number here, area code 804-649-9737. You can go to the blog, check out the track list in a little while. Leave a comment there. Love to hear from you. Enjoy. Keep it cranked up nice and loud on this beautiful day here in Richmond, VA.
Motemba na pesa na yo na kabina nganzene Bozo bada sala na luti saboni kwa ipai na yo Confiance na pesa na yo baba o baki na mayo Fote na yo moko o mama
Nini na sali tempole no yo komba moto
Bozo bada yo moko o mama
Ala kisi yo komoto na nga o pesa nga kilo tempo nini yo
Fote na yo moko o mama
Bolingo fasuni ningazene pisanga yo
Bozo bana yo moko o mama
Nabilisi yo na misabato ni mangaite ponini yo
Bote na yo moko o mama
Amoke na zwaka yango eko misa yo boye ipao
Bozo bana yo moko o mama
Nini na salite polelo yo komba moto Moto na nga opesa nga kilote ponini yo
Bozo bana ya moto o mama
Ala kisaka bolingo fasuni ninga zene pisanga yo
Fote na ya moto o mama
Abilisi yo na misabato ni mangaite ponini yo
Bozo bana ya moto o mama
Kamoki na zwaka yango eko misa yo boye imao
Motoko pesa motema ima oye akobwa kango nzambe Akomako kabola bolingo nandamo mama otivize mwache mwache
Basi esala kamotema soki baningi oteo Prase mata kango mingyo mokono kokuta na yona mbanda Motona bimisi na miso bato wako miko samu isangai Tala na komiso nisoni nikolo bolingo adivize mwache mwache
Nakomako yenga yenga nzambe opasi ya bolingo
nzambe
Nakomako yenga yenga pamba Kaini ya kumbelinga bolingo Motoko pesa motema ima oye Ako bata ngonzambi Ako mako kabola bolingo Nandambo mama otivize mwache mwache
Basi esala kamotema Soki baningi yoteo Kase mataka gomingo
Moko na kukuta na yona mbanda
Moko na bimisi na miso bato Wako miko samu isangai Kala na komiso nisoni Nikola bolingo adivize mwache
kwenga inga nzambe opasi ya bolingo Nakomba kwenga inga pamba kaini ya kumbelinga bolingo Moto kopesa motema ima oye ya kobo tango nzambe Akoma koka bola bolingo nandango mama otivize mwanje mwanje
Nakomba kwenga inga nzambe Nakomba kwenga inga Nakomba kwenga inga pamba Nakomba kwenga inga Moto na bimisi na miso bato wako miko samu isangai Yebana siri zoto pamba likora bolingo divize mwanje mwanje
Nakomba kwenga inga nzambe Nakomba kwenga inga pamba kaini ya kumbelinga bolingo Moto kopesa motema ima oye ya kubatango zambi Akoma koka bola bolingo nandamo mama otipize mwanje mwanje
Nakomba kwenga inga zambi
Nakomba kwenga inga
Nakomba kwenga inga pamba
Nakomba kwenga inga
mama Moto na bimisi na miso bato wako miko nyoko longai Kala na sili nzoto pamba likola bolingo divize mwanje mwanje
Nakomba kwenga inga zambi Pasi ya bolingo Nakomba kwenga inga pamba Kaini ya kumbelinga bolingo Moto kopesa motema ima oye ya kopata ngozambe Nakomba koka bola bolingo Nandambo mama otivize mwanje mwanje
Dala kami soni soni na bimakali susu tenzambe Bala bala ya leka na leka Bala kisa kanga misapio Nikolo na yona kufeli bolingo na bimali susu tedie Yebana zini zoto pamba likola bolingo divize mwanje
Nakomba kwenga inga nzambe opasi ya bolingo Nakomba kwenga inga pamba kaini ya kumbelinga bolingo Moto kopesa motema ima oye ya kubota ngo nzambe Nakomba koka bola bolingo nandambo mama otimize mwache mwache
Basi ya sala kamotema soki baningi yoteo Tasye mataka gomingyo mokolo kokuta na yona mbanda Moto na bimisi na miso bato wako miko samu isangai Nikwa divize mwanje mwanje
Nakomba kwenga inga nzambe opasi ya bolingo Nakomba kwenga inga pamba kaini ya kumbelinga bolingo Moto kopesa motema ima oye ya kubata ngo nzambe Nakomba koka bola bolingo nandambo mama otivize mwanje mwanje
Nakomba kwenga inga nzambe
Nakomba kwenga inga
Nakomba kwenga inga pamba
Nakomba kwenga inga mama
Moto na bimisi na miso bato wako miko nyoko longai
Nakomba kwenga inga nzambe opasi ya bolingo Nakomba kwenga inga pamba kaini ya kumbelinga bolingo Moto kopesa motema ima oye ya kubata ngo nzambe Nakomba koka bola bolingo nandambo mama otipize mwache mwache
I am a young girl. bolingo nakoma koyenga enga pamba kaini ya kumbelinga bolingo moto kopesa motema ima oye akobwaka ngo nzambe nakoma kokabola bolingo na ndambo mama odivize mwate mwate
pasi esalaka motema soki baningi oteo prase mataka bomingo mokolo kokutana yo na mbanda moto nabimisi na miso bato akomi kosambwisa ngai Soni soni ni kola bolingo divise moitié moitié.
Nakoma koyenga enga nzambe opasi ya bolingo. Nakoma koyenga enga pamba kaini ya kumbelinga bolingo. Moto kopesa motema ima oye akobwaka ngo nzambe. Nakoma kokabola bolingo na ndambo mama o divise moitié moitié.
Nakoma koyenga enga nzambe.
Nakoma koyenga enga.
Nakoma koyenga enga pamba.
Nakoma koyenga enga. Nakoma koyenga enga nzambe opasi ya bolingo Nakoma koyenga enga pamba kaini ya kumbelinga bolingo Moto kopesa motema ima oye akobwaka ngo nzambe Nakoma kokabola bolingo na ndambo mama odivize mwate mwate
Tala nakomi soni soni nabimaka lisusu te nzambe Balabala yalenga nalenga mbala kisakanga misapiyo Nikolo na yo nakupeli bolingo nabima lisusu te diye Yebana sini nzoto pamba nikola bolingo adivize mwate mwate
Nakoma koyenga enga nzambe opasi ya bolingo Nakoma koyenga enga pamba kaini ya kumbelinga bolingo Moto kopesa motema ima oye akobwaka ngo nzambe Nakoma kokabola bolingo na ndambo mama odivize mwate mwate
Ok, ok
Bolingo yangana mombongo atabasali kisingana kotika
bako kate zambe oka bola biso to sito meseni biso to lingalisa no to kufatina
to boya mibali na makambo o ya nini to bo matango opamba mibali champion na mindondo o mbawa nandi mizangapi na ndenge to kangi mitema oba plaisir biso to poni nzela ya lobiko naino avenir ya bana
chichakanga motema o mama ngasekisu mopanzi na yo ogoya mito ya mibali tomoye kotambwisa o mama bakoka te nzambe okabola biso tosi tomeseni biso tolingalisa no tokufatina
mobali na biso mama o basi mingi balulaka ye o mpe mibali balingaka ye mpo na kiamitie eloko bakozanga courage na décision yeko genti mingi biso tobwaka jalousi likolo ya bakonto mama balula o
chichakanga motema o mama ngasekisu mopanzi na yo ongoya mito ya mibali tomoye kotambwisa o mama bakoka te nzambe okabola biso tosi tomeseni biso tolingalisa no tokufatina
How's that for a nice start to Ambiance Congo today? Started off with Franco and the OK Jazz from the LP En Colère Volume 2. We heard the song called Bolingo Ya Moiti Moiti, and that last cut was Wutumai and his ensemble Bongo Rama from an LP simply called Wutumai. We heard the song called Shicha Ya Mama. And this program is supported by Sticky Rice, serving American and Pan-Asian entrees at 2232 West Main Street in Afan. Sticky Rice is open for lunch daily and each weekend. Sticky Rice prepares a brunch menu in addition to regular lunch selections. Sticky Rice, open every day, 11:30 a.m. until the wee hours, with brunch Saturdays and Sundays from 11:30 to 3. Menu online at stickyricefan.com. And on Thursday, February 14th, you are invited to WRIR's 7th Annual Black Valentine's Day Party, a celebration of love gone wrong. Three great bands, Jack Mayday, Hot Dolphin, and the Snowy Owls, will sing only songs of unrequited love and betrayal. The party is at Couscous, 900 West Franklin Street. Admission is free, but you must be 21 or older to attend. Whether you are brokenhearted or in a happy relationship, you won't want to miss WRIR's Black Valentine's Day. Thursday, February 14th at Couscous. My name is Dowdy, and this is Ambiance Congo, bringing you 2 hours of Congolese music every other Sunday right here on WRIR. Only program of its type that we know of here in the United States. English language program playing nothing but Congolese music. Got a request going out to a good friend, a listener down in Colombia, in Barranquilla de Colombia. This is going out to Juan Carlos. He wanted to hear a song from Yulu Mabiala and the Kamikaze Loninjisa from an album called Kamikaze Loninjisa avec les voix de Vermiche et Angelou Chevauché. And the song he wanted to hear off of this one is called Ajovi. So we'll play that for you right now, Juan Carlos. Thank you for your request. Muchas gracias, amigo.
soki na luli na lingi mi pela soki na lingi na mi pesi nyoso nazali mwana mobali nazali mwana ya moto na botama na molongo ya basi na kobatela ndeni mitenamba nazali mwana ya somi na kokateo na kondima te na pesa motema na mwasi na pale baku ya bolingo eleki na nzoto na kokateo na kondima te na pesa motema na mwasi kipungulo na kobanga zuba bolingo pasi nazali mwana ya moto. Nazali mwana mobali, nazali mwana ya moto, na botama na molongo ya basi, na kobatela ndeni mitenamba, nazali mwana ya somi, na kokateo na kondima te, na pesa motema na mwasi na pale, baku ya bolingo eleki nga nzoto.
ya nyoka maboye Epukta zamba konelanga esika pemeni na yo Pasala kaboye tena bolingo soki ozwi mosusu Yebisa, yebisa moninga atika kumipakola Bozo bana nzoto Wanene usini singa mayele Yolinga ngai makasi Pona langwa bolingo Nasima yo tengama Yo sala kana motema mbindo tina nini na pona yo Nasala erreur Nami pakola bozo bana nzoto Ah, wadeni wangu Wadeni osili singa mayele Yolinga ngai makasi Pona langwa bolingo Nasima yo tengama Yo sala kana motema mbindo tina nini na linga yo Nasala bozoba Nami pakola bozoba na nzoto
Lolango ya bomwa na e Wadeni baka Wadeni ebisa na verite Natika bapasi ya kokanisa yo
Tuna sarombo ayebisa yo adeni Ndenge na lula yo na koko kateli bala bombanda Eske na natula
Lolango ya bomwa na e
Titi le valwa
Wadeni ebisa na verite Natika bapasi ya kokanisa yo Wadeni ebisa na verite Natika bapasi ya kokanisa yo
Kelke swa soufranse na kosi porte Nandini nanga na zonge la libele ya mama bombanda Na kokate wade
Lolango ya bomwa na
ekomi
ya brata Wadeni ebisa na verite Natika bapasi ya kokanisa yo
Boutique
You're listening to Ambiance Congo right here on WRIR 97.3 FM, Richmond. The Richmond Public Library's Vicarious Travelers series offers an opportunity to travel and learn about customs and cultures around the world. Through shared pictures, stories, music, and discussions, we can start to understand how interrelated we are and our role in this world. On Saturday, February 16th at 3 p.m., panelists Katie Rugg, Flora Vassar, and Emily Sally will talk about worldwide opportunities in organic farming. These free presentations are open to everyone at the Richmond Public Library's main branch, 101 East Franklin Street. For more information, you can call 804-646-5177. My name is Dowdy. You can call here, 804-649-9737. Comments or requests on the show, love to hear from you. Just got a comment from my friend Ronald listening in Rotterdam. He says that the Africa Cup finals have ended and that Nigeria beat Burkina Faso. I was expecting Burkina to win, but wow, Nigeria win. Congratulations to them. Their last track was La Zycomania from an album called, Hard Work Makes You Proud. For the love of hard work, I guess is a better way to put it. L'amour du travail bien fait. And something we heard was Wadeni. And before that, Grand Zyko Wawa from an album called Mwasi Ya Solo, we heard Ekengi. We've been listening to all vinyl so far here on Ambiance Congo. Let's change that. Let's hear a live track from the recent CD from Zyko Langa Langa called Bakolo Ngwasuma Live Extreme. Let's hear the first track off of that one called Zakira.
Motema na yo omituna kate tina nini zambe asala yo boye na kolinga na kisa sase mikolo bolate kona nini kolinga esala kayo boye na ebisa zambe atala likambo boyo kosomba kolingo esale makate ba ebisa baninga ya kolupe ba eba bolingo na defata kwe kokina
Mbela kolupe alimbisa yo Kozali bolingo nangai ndeko pena mona
Oro mama ranga nake Natikeli yo mokili na yo Salala mi ndenge olukaki
Mbela matima alimbisa yo zambi Ezali esengo mingi ndeko soki obongisi
Oro mama ranga nake Natikeli yo mokili na yoro Sala la vie nenge oluka ki
Yambarte lukusa Gugus Mpoto
Zambe la konupe alibisa yo zambe Ozali bolingo na yende kope na mona
Oro ise kusu katake Natike liyo mokili na yoro Salala vi nenge oluka ki
Sambe la tola se alibisa yo zambe Ezali esengo mingi teko soki obongisi
Oro mama ranga nake Natike liyo mokili na yoro Sala la vie ndenge olukaki Bolingo eloko mopaya epesaka bisengo toma wae Akei na bisengo na ye Atiki ona pasi yo kole la mama Sala la vie yo kanisa
Zambero
mama na komi kobanga Na bangi makambo Na bangi la vie E komi bololo Yo mama na lingaka Kaina ke na boi kokumba Zambe ya mikunda Libala ya zuwa etonda makambo Mingi moninga Nina nini oluka makambo
ekolupe yokaka na muluna maboko bayo epesi pasi na motema na ngai bolingo esili boye ekolupe obolingo esili boye bolingo eloko mopaya epesaka bisembo to mawae akei na bisembo na ye atiki yo na pasi yo kolela mama sala la vi yokanisa zambero ekolupe yokaka na muluna maboko mayo epesi pasi na motema na ngai bolingo esili boye ekolupe bolingo esili boye
All right, Psycho Langa Langa, live track from the CD Bakolo Nguasuma Live Extreme that came out last year. That was the song called Zakira from Psycho Langa Langa, the band that just keeps going and going and going. Let's see, before that we heard from the Psycho Mania. I already told you that, a song called Wadeni. What will this year's Fun Drive t-shirt look like? Maybe the idea is swirling about in your head. Why not enter the WRIR t-shirt contest? We want a shirt design that screams WRIR. If your design is chosen, it will be worn by listeners from all over the world. Go to WRIR.org for details. Designs are due by February 10th. Good luck. Man, I haven't finished mine yet. Keep starting it and never finish it. Maybe I'll get it done. What's today? Oh, it's due today. It's not going to happen. Oh, well, anyway, you're listening to WRIR-LP, 97.3 FM Richmond and Ambiance Congo. My name is Dowdy. I'm here with you every other week bringing you 2 hours of Congolese music. Bienvenidos a todos los mis amigos en Colombia, quienes están escuchando ahorita. And welcome to everybody in France and in Western Europe as well. And as well as local listeners here in Richmond, Virginia, U.S. of A. Look for Greybeard and the other black music in this time slot next week.